Black Swag Entertainment.
Westside Music Block.
Dear Mama EP.
Yo, man, I'm working you money.
Nick J.
Maliza Kemilangu.
Mambo. Jambo. Kina Alvarianto. MJ Cliff.
Kina D.
Shimroza
Skyblade.
Mazivalo mecha vasilile. Wama pefo kabia havasilile. Anisa wona kabia kanisilile. Kukotoka kwanjia kafelile. Matoka pose. Mazivalo mecha vasilile. Wama pefo kabia havasilile. Anisa wona kabia kanisilile. Kukotoka kwanjia kafelile. Matoka pose. Yeah. Kapoz. Simela kisa kutoka boys. Yeah. Kapoz. Mugambe kenji mato kwa boss. Yeah, kwa boss. Unga kwenji kuo hova boss. Yeah, kwa boss. Kashe kina ano kwa riyo.
Nisa 2-5 ni nani 2-5 lupange to 2-5 lupange mifuta ifi. Bele gete ni kwandu ni vita ifi. Fani vilile ka boss kani silile fa. Foni li vile fa boss konji silile. Amu vone molu nwela alufu manisi mela. Muleke ni mutondo kumatondo za kukuta kwandu. Pili falu pite kwa maondo kina aufaria.
Asiri lile silile luonde la wangwana 3-5 2-5 bito kona 2-5. Bozi ya mabomu kapa boss to junyan kuma American hype boss. Nifuta kit. Dry cup a mixing ka upela lwa feza. Lubulu peli kamso ka upela lwa feza. Oni hopu kwa nduko na nika yo fita.
Hello model,
MJ Cliff.
Ah, 1-2-3 poto sopo nili pere kete. 1-2-3 step mi puma na mambere kete. 43% not for under 18. No fighting luka kusia ulilile. Makais vachilile, luta alubilile. Talubile, sipina sililile. Wakensa kapozi nkalipina ikutere. Ukai wafakola siniwa kia kutere. Ah,
G,
Mazivalo mecha vasilile. Wama pefo kabia havasilile. Anisa wona kabia kanisilile. Kukotoka kwanjia kafelile. Matoka boss. Mazivalo mecha vasilile. Wama pefo kabia havasilile. Anisa wona kabia kanisilile. Kukotoka kwanjia kafelile. Matoka boss. Yeah, kaboz. Simela kisa kutoka boys. Yeah, kaboz. Mugambe kenji matoka boss. Yeah, kaboz. Unga kwenji kuo over boss. Yeah, kaboz.
Liza Kemilangu.
Kashikulukano kwenji check. Overdose, yeah.
Naziba ki quarantine time but yani certain tariki kwa la pandai. Luna ya lupala fantai. Uchwala sometime kuna chwale sanitizer. Keyboards ya kukola kama pili keyboards. Niswali na presa inge keyboard. Skybini au farianto. Weka bati make sure au farianto.
Tuale kelo tena. Wantao ni facenta. Hilo gezi lika ikanti zencha. Mawaya waya brand debo keicha. Mambo make sure baskeba lusenja. Kaboys ka kukomba nyani mixa. Na utwala nga wakolwa nebezisa.
Tell me how you doing.
Hey, kaboz kani shimbanga ya bruto. Hane ni kala kala neni lotanga liyokwai. Ya inela follow velexa judo. Ni kumekinga shuwa kulia utu neka mungkwai. Nanta vela nga fela kabozai. Zani kolu sanga fast no tumosai. Kuzuwa kimaba wala makato. Nick J, wana wala kinimushi.
Shimroza 2019. Micha basilile kwa mautu kimitondo ya luziba ande kimista kandandu fama ondo. Folu nyela blown table. Yatala ya kaboz kuni kala uspika ngindi ya kuna tapoz. Kaboz kantaka ni safoni nzili la tali teni. Inge dope kaboz kanifa voice sense teni. Fasika lilele la kikuvina kaboz kona kakatisa chimwela.
Mazivalo micha basilile. Wama pefo kabia havasilile. Anisa wona kabia kanisilile. Kukotoka kwanjia kafilile. Matoka boss. Wazivalu micha havasilile. Wama pefo kabia havasilile. Anisa wona kabia kanisilile. Kukotoka kwanjia kafilile. Matoka boss. Yeah, kaboz. Simela kisa mutoka boys. Yeah, kaboz. Mukambe kenji matoka boss. Yeah, kaboz.
Kashekulukano kwanji overdose.
It's different on a mix, boy.
Yeah. Black Swag Entertainment. Dear Mama EP. Managers Mr. Moses. Mr. Mlike. Shimroza. AOK the Rockstar. Fresh Kid Afro. MJ Cliff. Doc Mulo.
nao farianto. Kutitwani kwa maondo, kutitwani kwa kwa Mungu, kutitwani kwa kaoma, kutitwani kwa kalago. Heyo Skyblade, uliza kemilangu, mwana wabaki mude, Black Swag Entertainment.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
G-Boy, Mula, Kandandu, Woman Namush, I see ya.